muslimiinta mareykanka ayaa soo dhaweeyey wareegtadii madaxweyne joe biden uu ka qaaday xayiraaddii madaxweynihii hore donald trump uu ku soo rogay dalo dhowro muslimiin ah oo soomaaliya ay ku jirto. wariyaha v o a yunis salim ayaa la hadashay qaar ka mid a muslimiinta mareykanka, warbixintan ayayna ka diyaarsay. waa kan cabdixakiim maxamuud shurwax oo inoo soo jeediya.
muslimiinta maraykanka ayaa u sacabatumay amarka fulineed ee madaxweyne joe biden uu meesha kaga saaray xayiraadii socdaalka ee soo rogay maamulkii hore trump. usaama jama waxa uu ka mid yahay kooxda u dooda muslimiinta ee ururka golaha muslimiinta maraykanka.
We were very delighted with the executive order that President Joe Biden promised to execute the first day of his presidency, and that is to repeal the
aad ayaan ugu farxnay amarka fulineed ee madaxweyne Joe Biden inta uu ballan qaaday uu ku fuliyey maalintii u horreysay ee madaxtinimadiisa iyo inuu dib u celiyo xayiraaddii muslimka ee madaxweyne Trump uu sameeyey 4 sano ee maamulkiisa. muslimiinta ay xayiraadahani saameeyeen ayaa sidoo kale tallaabadan soo dhaweeyey, waxaana ka mid ah Abraar Umeesh oo ah gabadha Maraykana asal ahaana Liibiyaana kuna nool waqooyiga gobolka Virginia.
I definitely was skeptical when I heard about it being on his agenda as he was running in the beginning, but I'm really pleased to see that he followed up on that.
waxay tiri, sidaa daraaddeed waan aamini waayey markii aan maqlay inay ajandihiisa ku jirto markii uu bilowgii tartamayey, balse run ahaantii waan farxay inaan arko inuu taasi ka daba tegay. Abraar Umeesh oo ku dhalatay isla markaana ku kortay Maraykanka ayaa sannadkii 2019 loo doortay guddida sare ee dugsiga degmada Fairfax, waxaanay sheegaysaa waxa loogu yeedhay xayiraadaha socdaalka xilligii Trump inuu su'aal geliyey meesha ay ka joogto Maraykanka.
And that honestly even made me feel kind of like a second class citizen where all of my friends, my peers had the opportunity to enjoy their family and their extended family, and then the holidays they, you know, go visit, special occasions, whether that be a graduation or an engagement or you know, a new baby, but that wasn't even something I could consider or think about or imagine, and it was
haytiri taasi xaqiiqatan waxa ay iga dhigtay inaan dareemo sidii muwaadin dabaqada labaada, halka ay dhammaan saaxiibada iyo dadka aanu isku filka nahay ay fursad u haysteen inay la farxaan qoyskooda iyo qaraabadooda xilliga feestooyinka ay u tegayeen si ay u booqdaan kulamada gaarka ah, haddii ay noqoto qalin jabin ama meher amaba ilma u dhasho. liibiya ayaa ahayd mid ka mid ah dalalkii uu madaxweyne Trump uu ku daray liiska xayiraadda socdaalka amar fulineed uu saxeexay bishii January ee sannadkii 2017, halka waddamada kale ee liiskaasi ku jiraana ay kala ahaayeen Iiraan, Ciraaq, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo weliba Yeman. maamulkii Trump ayaa sheegay in amarkani uu gacan ka geystay inuu Maraykanka ka ilaaliyo halista dadka ka imanaya dalalka amni darrada weyn ay ka jirto. maalintii sii horreysay xafiiska ayaa madaxweyne Joe Biden uu meesha kaga saaray tallaabadaasi isagoo sheegay inay ahayd bar ku taalla hay-adda qaranka iyo soo dhaweynta Maraykanka ee muddada dheer dhaqanka u ahayd inuu soo dhaweeyo dadka soo galootiga. kooxda muslimiinta u dooda ayaa sheegay inay taageersan yihiin qorshaha Biden uu wax kaga bedelayo socdaalka. usaama jamaal waxa uu ka mid yahay golaha ururada muslimiinta Maraykanka. waan fahmay inaynu u baahan nahay dib u habeyn socdaalka, muslimiinta Maraykankuna dib u habeyntaasi way taageeri doonaan, taasoo oo kobcin doonta jidka naloo soo dhaweeyo, jidka aanu ku keenno, isla markaana soo galootiga u ogolaanaya inay yimaadaan dalkan. madaxweyne Joe Biden ayaa ku ololeeyey isla markaana ku ballan qaaday inuu qaadayo xayiraadda socdaalka, isla markaana uu meel marinayo dib u habeyn socdaalka ah oo dhammaystiran.